Bekebe matata. Kigonwa katorite iwa wakwa yok male male donge wa kawarite ichop maver polo malo ikwono rute dala dala kigomite mu maver abwane konya kechunywa picha yako tuko nayo lakini uweze kuongea simu yako tunapiga lakini uweze kuchukua ndoto zako zote leo uweze kuzivaa nguo yako favorite leo uweze kunifua aparo heranisha aparo kimanisha
ivory
aparo heranisha
Leo, nataka kusema ukweli ni in this world, binadamu kuaga na mwisho and that mwisho, ndio pia itwaga kifo and this same world, imejaa vitu mingi za free na kweli zinapendeza imagine nikishinda the old day chini ya tree nikitazama tu vile siafu cheza ikafika kitu majioni I was feeling ka kitu moyoni nikiwaza pia, juu ya upendo Walaina I miss vile tu sahi wazazi wake Samantha Pendo wana I miss but jibu kwangu pole pole ndio mwendo and I will reach kimawazo nilikuwa solo but hapo kando yangu watoe wakicheza katolo then atingo wia kanio polo phone call ilitokea hata mimi sikupokea ikabaki miss call within no minute tena tenji karin same time kwa hiyo harusi walikuwa navalisha na ring so hakuwa na received calls then wali decide kutuma Maris to call kaa kina Fobi na hata sikujua walikam na kina Robi baadaye meso ilitambaa kwa watu wote Migori habari walinijenga ilibidi nibuy kiatu then kesho nidandia matatu by 11 na kani chocha nitumia hata route 11 kwenda Ocha isindi bro akienda Even na siku hizi tuna struggle kimaisha ukiwa kando itaniua bila kunitisha tukam sando uko wapi mawari askamu gabe Robert jua bado batatisha yuko kwetu watukaa kwa patrobus niwange tuwakilisha
aparo kimanisha aparo heranisha aparo kimanisha
leo umevuka thanks tuliobaki jua tuna thanks for we feel sorry and we have that forever story to tell that e Kenya hata wewe na mandolari maweng yani machedas ujaze kwa bank kuna wale bado watakuwa jealous ukijikaza wewe ni punk but if you have gone how long will your story be ujasikia wengine wakiambiwa tu just rest in peace but not in pieces wewe kimekuwa united confirmed by what was tested for you are respected na tukibaki sasa kama vijana juu sisi tulizaliwa tu jana kila siku tuachoma barabara hapa ndio tujue prison ni nani je tukiwao kesho Kenya itabaki akina nani na mengi tutatenda kuskwairaki lazima ni sisi ndo tutabaki na wengi wameenda kaki na Lucy Kibaki Jacob Juma General Kaiseri na pia Fidel Odinga alivyopendeza kiwana yao Odinga kwake pia ilifika time ya last respect watu wa mlolongo walikuwa first from west ni watu walipanga mlolongo from east to west then pastor akasoma stanza that low nedo kwa mlo then life was low
Mubaro. Aparo kina nicha Aparo ena nicha Aparo kina nicha Aparo ena nicha Aparo kina nicha Aparo kina nicha Kilenicha.